madaxweynihii hore ee koonfur afrika ee midabta koordiidka ah ee Nelson Mandela ayaa ku jira xaalad khatara kadib markii uu muddo ka badan 2 toddobaad uu ku jiray cusbitaal ku yaala magaalada Pretoria ee dalkaasi South Africa. Madaxweynaha koonfur afrika Jacob Zuma ayaa hadlay, waxaanu sheegay habeenkii xalay ahaa, in Mr. Mandela oo haatan da'diisu tahay 94 jir uu la ildaran yahay xanuun dhinaca sambabada kaga haleelay. Wariyaha v o e da Anita Powell ayaa faahfaahinta warbixintan inoo soo dirtay, waxaana inoo soo koobaysaa Caasha Ibrahim Aadan.
Afhayeen u hadlay madaxtooyada oo la yiraahdo Mark Maharage ayaa sheegaya in xaaladda Mr. Mandela ay kasii daraysay 24 saacadood lasoo dhaafay. Waxaa cisbitaalka la dhigay 8 June. Waa markii 4-aad ee cisbitaal la dhigo 10 bishii December. Maharage, afhayeenka madaxtooyada, ma aanu bixinin wax tafaasiil oo ku saabsan xaaladda ahliyeega midabta koordiidka ah marka laga yimaado in uu ku sifeeyey inuu ku jiro xaalad halisa. Maharage ayaa ugu yeeray Mr. Mandela magaca qabiilka uu ka soo jeedo ee Madiba. Kooxda caafimaadka ayaa xog ka siiyey madaxweyne Jacob Zuma oo uu la socday madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ANC markii ay madaxweynihii hore ee Mandela ku booqdeen cisbitaalka uu ku jiro habeennimadii xalay ee 23 June. Hadalka ay bixiyeen waxa uu muujiyey in madaxweynaha hore ay xaaladdiisu kasii daraysay 24 saacadood ee u dambeeyey. Inta ay booqashada ku joogeen cisbitaalka ayaa waxa ay sidoo kale is arkeen Miss Grace Machel oo ah xaaska Mandela, waxaana ay ka wada hadleen xaaladda Madiba. Dhakhaatiirta ayaa sameynaya wax allaale iyo wixii suurtagal ah ee ay xaaladdiisa kaga soo reyn karto, ayna ku xaqiijin lahaayeen in si hagaagsan loo daryeelay xaaladdiisuna ay ku deg lahayd. Waxa uu ku jiraa gacmo aamina, ayuu yiri madaxweyne Zuma. Hase ahaatee waxa uu ka codsaday waddankiisa iyo caalamkaba in ay u duceeyaan Madiba, qoyska iyo kooxda caafimaadka ee la joogta xilligan adag. Maharage ayaa sheegay in ninka lagu qadariyo amaba loo haysto inuu yahay aabaha koonfur afrikada casriga ah uu khatar ku jiray, laakiin ay xaaladdiisu deganayd markii u dambeysay.
Over the last 24 hours, clearly there is a downturn, which is cause for concern.
Afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay waxaa sida caad jira hoosu dhac, waana sababta keentay walaacaa. Xaaladda lagu sifeeyey inay tahay mid khatar ahna hadda hoos ayay u dhacday. Mr. Mandela ayaa soo noqday madaxweynihii u horreeyey ee madow ah ee waddanka koonfur afrika uu yeesho. Waxaa xilkaasi loo doortay sanadkii 1994 kadib markii uu xabsi ku soo jiray muddo 7 sano ah, taas oo uu ku mataystay dagaalkii uu ku diidanaa maamulkii caddaanka ee midab kala sooca ku salaysnaa. Waxaa lagu ammaanaa inuu yahay mid ka mid ah shaqsiyaadka hormuudka ka ahaa in waddankaasi uu ka soo afjarmo midab kala soocii ka jiray. Sanadihii lasoo dhaafayba caafimaadkiisu waa uu ka soo darayey. Inta badan sanadkan cisbitaalka ayaa marna la geynayay marna laga soo saarayey. Inta xilliyadaa u dhexaysana waxaa daryeel caafimaad oo isdaba joog ah lagu siinayay gurigiisa. Bishii December ayaa waxa uu cisbitaalka ku jiray muddo 18 cisho ah. Waxaa sidoo kale laga helay xanuunka qaaxada amaba tiibishada sanadkii 1988 intii uu ku jiray xabsiga. Mr. Mandela waxa uu xilka ka fariistay sanadkii 2004.
Warbixintii wariyaha v o e da Anita Powell ay ka soo dirtay Johannesburg, waxaana inoo soo koobaysay Caasha Ibrahim Aadan.